Fresh out from NigerRemix.com.
Mr. LG.
Ay, Fiti, kuna kitu minataka nikwambie, lakini naogopa utaniona kana wivu hivi. Oh, Fiti, nikunong'oneze wapembe na sisike, mara naogopa watanyona kana wivu hivi. Asa sijui ndo kinga, sijui ndo fala, au sijui mazoea, ila napata tabu kiwamba nima. Mana na shingo kula takulala, mnyonge na nyongonya, mwazo napata tabu kiwamba nima. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Ona kama si wewe,
nani
wakuniliwaza,
nani
kunipembeleza,
nani
wakunipepeani lani.
Kuna venye utimamu, unanitoka na kocha karamu. Hii naituage kitalamu, ukitajwa kimoyo mipa. Why, 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 tam, mshwiti, shwiti, babugam. Yani yam, 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 ndo mapenzi au fala. Why, why, why,
kwanza yote tisa kumi, moyo mbio hamisha kambi. Nani papenzi sabuni, lani takatisha nami.
Wanasubiri livunjike penzi hili, hatutishwi na tumbili, kuachana pende mwenyezi. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami,
wendo tulizo la moyo.
Hani kwako michizi poyoyo, usiende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Ona kama si wewe,
nani
wakuniliwaza,
nani
kunipembeleza,
nani
wakunipepea nilale.
Na kama si wewe,
nani
na kama si wewe,
nani
nani nani
wakunilegeza.
Call.